Esula eyokusatu. Ne njogera nti, muwulire mbegayiriddemu abakulu ba Yakobo, nammwe abafuga ennyumba ya Isirayiri. Si kwammwe okumanya omusango, abakyawa ebirungi era abaagala ebibi, ababajjako eddiba lyabwe n'omubiri gwabwe ku magumba gaabwe, era abali omubiri gw'abantu bange, ne baba baagako eddiba lyabwe n'amagumba gaabwe bagamenya. Weewaawo, babatiimatiima ng'ebigenda mu kibya, era ng'ennyama ey'omu ntamu. Mu biro ebyo, banaakaabiriranga Mukama so taabaddengamu. Weewaawo, anaabakwekanga amaaso ge mu kiseera ekyo, nga bwe baakola obubi mu bikolwa byabwe. Bw'ati bw'ayogera Mukama ku bannabbi abakyamya abantu bange, abaluma n'amannyo gaabwe, era bayogera waggulu nti mirembe. Na buli agaana okuwa mu bumwa bwabwe, n'okukuma bamukumira olutalo nti, kyekiriva kibeera ekiro gye muli, muleme okwolesebwa, era ekizikiza kiriba gye muli, muleme okulagula, era enjuba erigwira bannabbi, era obudde buliddugala ku bo. N'abalabi balikwatibwa ensonyi, n'abalaguzi baliswala. Weewaawo, bonna balibikka ku mimwa gyabwe, kubanga tewali kuddamu kwa Katonda. Naye mazima, nze njijjudde amaanyi olw'omwoyo gwa Mukama, n'omusango n'obuzira, mbuulire Yakobo okwonoona kwe, era mbuulire Isirayiri ebibi bye. Muwulire kino, mbegayirira, mu abakulu b'ennyumba ya Yakobo, nammwe abafuga ennyumba ya Isirayiri, abatamu omusango, era abali ensonga zonna. Bazimba Sayuni n'omusaayi, era Yerusaalemi bakizimba n'obukyamu. Abakulu baakyo basala omusango, baweebwe empeera, ne bakabona baakyo bayigiriza bafune ebintu, ne bannabbi baakyo balagula baweebwe effeeza. Naye bo balyesigama ku Mukama nga boogera nti, Mukama tali wakati waffe, akabi tekalitutuukako. Sayuni kyeruliva lulimibwa ng'omutala ku bwammwe, ne Yerusaalemi kirifuuka ekifunvu, n'olusozi olw'ennyumba ng'ebifo ebigulumivu eby'omu kibira.